Wiz Junior. Zaza. No smoking, Wiz.
Wape vibe, wape, wape vibe. A vibe, wape, wape vibe. A vibe, ni wape vibe. A vibe, wape, wape vibe.
Wizzy Wizzo, haya zaza. Wizzy Wizzo, twende sasa. Wizzy Wizzo, haya zaza. Wizzy Wizzo, twende sasa.
Ataki kudansi nasi, huyo mwacha ende. Ataki kupali nasi, huyo mwacha ende. Ataki kucheza nasi, huyo mwacha ende.
Ataki kudansi nasi, huyo mwacha ende.
Tucheze wote, ili ngoma letu sote. Ah, wote, njo, tucheze wote, ili ngoma letu sote. Ah, wote, njo, tucheze wote, ili ngoma letu sote.
Wape vibe, wape, wape vibe. A vibe, wape, wape vibe. A vibe, ni wape vibe. A vibe, wape, wape vibe.
Wizzy Wizzo, haya zaza. Wizzy Wizzo, twende sasa. Wizzy Wizzo, haya zaza. Wizzy Wizzo, twende sasa.
So fancy mpaka bouncer, ni wape vibe faster. Wakidelay tu wape booster. Mpenda slopu kime mkuta na juta kashika ukuta. Yeah, too many money high. Who? Wiz Junior high. Too many many style. Who?
Wopaganda style.
Wizzy Wizzo, haya zaza. Wizzy Wizzo, twende sasa. Wizzy Wizzo, haya zaza. Wizzy Wizzo, twende sasa.
Wape vibe, wape, wape vibe.